Exclusive from ZambiaMusicSite.com.
Juplo in Colombia connection. South America.
It's DJ Drex Africa.
Airplay music. Drex Africa on this one. Chapa duta guaba kutimba Uimba nyimbo sisiri la kuchirimba Hada woy Nivampiri basa kupwesa kumbuyo Nightmare ya kuvalota na kutulo Nivampiri swanga funete wapita manjeni kuzi Natu mwana wa mama Hada na vena Unga kwa nisepuga na kwa nisapuanji Firi ise monga cheo kumwa manzi Parima heta nishi parima fanzi My friend go Hada na vena Ukapwalala ee basa kudelela ee ukapwalala futi basa kungenela Wangala ngese chalo cha kutepela Advise boy Hada na vena Nivampiri bantu bali na majelasi Swanga fune kukuono kuma mereki Bafuna tape iwe uli na mahedeki Mantenga tufuno mbululuka monga kaeti Hada boy
Hada na vena
Hada boy Sufimba, uye so shancha paduta guaba kutimba Uimba nyimbo sisirira kuchirimba Hada woy,
hada na vena
Nikumbuka time ya K-Army Nisakuna mewoi enze full army KP, anani usilatu Two bro,
hada na vena
Showtime uwe virimba papena Chupe wekatemu atema Maheta waleka na kupema Kairi mafia ni hada na vena Kureche kuliranga ni tupata Kutikonda wose weze kutipata Kemu kukwiri wanamanda Mafia
Hada na vena
Kache kashinako kapwela kachoka Femu futi na yo kapoka Kapwela kasai na wanzake Unga fichi tena iwe hada na vena
Hada boy
Hada na vena
Hada boy
Sufimba, uye so shancha paduta guaba kutimba Uimba nyimbo sisiri la kuchirimba Hada woy,
hada na vena
Vena, kumbu kila basa tafina chitika Marisao siende kupwera mumapinda Wanakana wefe iwe kuwachinga Palas, wanaenda hada na vena Mandela 27, yesi mujene Tuba sungule kani tusimenyele Analima Mandela sana lelele Na iwe woy, hada na vena Hada na vena, ufanika walimba Ufanika walimba, monga mukasi na mimba Hada na vena, ufanika watimba Nga tufuna kuplowa woy, hada na vena Nisemu na mudala kaunda Muzungu kupusa eve asanda Anashasha noti menyela nkondo hey, Independence itatenga
Hada woy,
hada na vena
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 Unyamula sidi badi sufimba Uye so shancha paduta guaba kutimba Uimba nyimbo sisiri la kuchirimba Hada woy,
hada na vena
Vena, K-Prison wa Smart Diesel Nwambili wa ndona munga simunga vichitu Wana munga mta time But benza kuzano wafana wangosa pwerera kumbuyo Go,
hada na vena
Nima wana Nwambili Hama funo seka mundu kupweza mundu kumbuyo Katika tuni mvela ndu upcoming artist Go, Vera
Hada na vena
Usaleke wa kupweze kumbuyo mwana wa mai Unga vichite mwana vichitila chef Tishon, Mark 2, Slap T Just go hada na vena
Hada na vena
ZambiaMusicSite.com